Kalata ya Paulo yolembera Agalatiya, chapitala 6. Abale, ngati munthu agwa mʼtchimo lililonse, inu amene Mzimu amakutsogolerani, mumuthandize munthuyo ndi mtima wofatsa, kuti akonzekenso. Koma mukhale maso, kuti inu nomwe mungayesedwe. Thandizanani kusenza zolemetsa zanu ndipo mʼnjira imeneyi mudzakwanitsa lamulo la Khristu. Ngati wina adziyesa kanthu pamene iyeyo sali kanthu konse, akudzinamiza yekha. Munthu aliyense adziyesa yekha ntchito zake mmene zilili. Ngati zili bwino, adzatha kunyadira chifukwa cha ntchito zake zokhazo. Iyeyo asadzifanizire ndi munthu wina wake, pakuti aliyense ayenera kusenza katundu wake. Koma munthu amene akuphunzira mawu, agawireko mphunzitsi wake zinthu zonse zabwino zimene iye ali nazo. Musanamizidwe. Nʼkosatheka kupusitsa Mulungu. Munthu amakolola zimene wafesa. Pakuti amene amafesa zokondweretsa thupi lake la uchimo, kuchokera kukhalidwe limenelo adzakolola chiwonongeko. Amene amafesa zokondweretsa Mzimu, kuchokera kwa Mzimu adzakolola moyo wosatha. Tisatope mkuchita zabwino, pakuti pa nthawi yoyenera tidzakolola ngati sititopa. Chifukwa chake, ngati tapeza mpata, tiyenera kuchitira zabwino anthu onse, makamaka amene ndi abanja la okhulupirira. Onani zilembo zazikulu zimene ine ndikulemba ndi dzanja langa. Onse amene akufuna kuoneka bwino pamaso pa anthu, akukakamizani kuti muchite mudulidwe. Akuchita izi ndi cholinga chimodzi chokha, chakuti apewe kuzuzidwa chifukwa cha mtanda wa Khristu. Pakuti ngakhale iwowa amene anachita mdulidwe satsata malamulo, komabe akufuna kuti muchite mdulidwe kuti anyadire mdulidwe wanuwo. Ine sindingathe kunyadira kanthu kena koma mtanda wa Ambuye athu Yesu Khristu, kudzera mwa mtandawo dziko lapansi linapachikidwa kwa ine ndi ine ku dziko lapansi. Pakuti kaya mdulidwe kapena kusachita mdulidwe, sizitanthauza kanthu. Chofunika ndikulengedwa mwatsopano. Mtendere ndi chifundo zikhale kwa onse amene amatsata chiphunzitso ichi ndi pa Israeli wa Mulungu. Pomaliza, wina asandivutitse, pakuti mthupi mwanga muli zizindikiro za Yesu. Chisomo cha Ambuye athu Yesu Khristu zikhale ndi mzimu wanu, abale. Ameni.